yande joni ton min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde laasar alkamisa taweɗen o habaruji e fulfulde koye majji tawa filla occa kam wonno fedde leyɗe duniya waddore habaru filla ko darto yurmede e ballaga ɓe burtini habaru mabɓe ko darto filla ko muyete e leydi Niger duuɓinaɗiɗe sappo e jeetati feroyɓe leyɗe mumen ko wari joɗi leydi difa laatiɓe fuɗɗama limede ele ñalaɗe ƴaɓɓiɗɗe to limore nde waɗi timmi en pamanoy ɗum wurtori e leɗɗeji koɓe keeɓi dow filla majju nonne hannde yewtere men pinno no ndaara filla laamu leydi wiyetede sakoyra région mo Tillaberi. Min Soumana Amadou no janganoo habaruji fulfulde koli jan hirti e moɗon yerno mbirmi ni o ca wurtini kibaruji ɗi wurtinanno ɗum dukonda waɗana sappo noga e jeɗɗi lewru décembre ndu ene ɗum woni Kenya noonni ɗum no dartina filla faaba e ko muyete har filla ko darto yurmede himɓeje ko duɓinaɗe sappo e jeetati ley leydi men Niger ɗo enda ko ɓe burtinde habaruji ɗi konɗan holli wiide ke ko wurtina ɗum enda ko hikka ɗum ɓuri ko rawande ɗum enda hono ɗudde Oumar Hamma.
Nimɓe yiɗuɓe wallirede far ñamdu nder Niger himɓe ujunaji keme nayo kamɓe garta ɓeydo dow yiɓɓe wallirede ɓe nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati ndeni ɗum ƴewama dimma yiɓɓe ɓen fuu ummata konana miliyoji ɗiɗi e ujunaji keme tato yaru no bureau fedde leyɗe duniyaru hawjiɗo ballaga on wiiri ballagaji ɗinimɓe kajaɗin ɓeydake sanne sayni har kardule e to fukkete dimma yimɓe hajaɓe ballaga nde ƴewama dow ko andano ɓeydake nden noon ɓe ujunaji keme ɗiɗo e capanɗe nayo hannden iɓe ujunaji keme jeego e capanɗe jeetati e nayo ano no fedde OCHA haaliri ley ɗerolngol windi wurtini alarba nogayi e jeɗɗi lewru décembre ko waɗi ɓeydaari ndi woni nokku fuu nder reedu leydi nimɓe no kaaja mballa tawidu ndemu leydi ndi fatan himɓe mu gonano no mballe yeru no fedde OCHA wiiri
nonni wontira filla ko darto limore ɗo natti himɓe tawte ɗum dukonnal limugol himɓe no laatiɓe feroɓe leyɗe mumen gam batte gari joɗi leydi men Niger ɗo enda limore nde ena waɗi timminama fa heɓama kotta himɓe ujunaji sappo e jeɗɗo himɓe kemɗe capan tato e jeɗɗo wari tawti himɓe ujunaji tato e keme yerton keɓanoɓe lima windaɓe fu waɗnama hono ɗereji ko holloto kaen yo feroɓe no endana ɗereji du ko holloto jonde muɗum en ɗum wonno dukonnani ko faware jon dukonnal mbiyeteɗo grema ari mamadou laatiɗo goto e himɓe waɗɓe limore nde endan o haalani bandimi Habibou Garba.
Caka balɗe lasu min ƴewtinake ɗereji himɓe ujunaji sappo e jeɗɗo e keme ɗiɗo e sappo e jeenayo nder maɓɓe himɓe ujunaji tati e keme jeetati e nayo ɗereji mum en fuu moƴƴinama fa wooɗi woɓɓe gari jaɓiɗi mum en woɓɓe du no keɗa gara jaɓa neɗɗo maɓɓe fuu waɗanama carte d'identité ko lowo ko awjomum no peroɗo waɗi ɗuwi ɗo nder leydi Niger na jomum no tawa dow lawol soƴƴaɗo wuuro na leydi mum en gomnati leydi Niger e fedde leyɗe duniyaru hawjino filla feroɓe de ƴami ɓe gaɗane ɗereji ɗi gam waddanɗaɓe ko nder yaha wartaji maɓɓe hannden no tiiɗi ɗum feerudiraɓe e himɓe leydi nden ne carte d'identité maɓɓe o waddan ko yirna nder cendol ñamri e ballaji ɗiɓe gaddante ɗum waɗan du woɓɓe keɓata lawol warde jaɓa bakaji janani
noni wontir hono ɓi leydi Niger mbiyeteɗo Mama Sambo Siddiku joɗinoɗo fedde leyɗe duniya waddede wadda mballa muɗum to enda RDC ɗum woni kongo to enda gam batte hakkille fukkingo warta o waɗi duuɓi ɗi o hani waddede enda o timmini golle makko omo wonno to dukonda illu duuɓinaɗe sappo e jeyi lewru octobre on ko hoƴono to endan golle kanko Mama Siddiku o ni hono wakkati mo gollanno hono faware joni hono fedde nde wiyta kenal ndennene kani MONUSCO ndennene ka MONUSCO enda wonano golle milliard go'o ceede meɗe france ceede dollar ɗum wona kono golle hitande fo hikkani enda ni golleji makko gasi debbo jiya leydi Algérie janngol hono jande makko nde kañum won ko yaato lomto mamo fa wari jondu konda ni harato enda Agadez to ndu hono hawrinde gon waɗama kawral jooɗa kaalem e batorde dow filla ko darto dilla wamɓe alternative espace citoyen no woni ko fedde nden ɗo wiyete kam woni ko sigili ɗum gam batte ɓe kaala kamɓe ɗo haala maɓɓe nane to enda Agadez ɗum waddi ko fawari jondu konda ni mbiyeteɗo ceerno Hammadou Boulama goto e sigiliɓe batu endan no jeeyaɗo e hooreɓe alternative o nani ko haali e dow filla oɗo batu.
Nous avons estimé qu'au vu de tous les problèmes
dow filla saɗormaji fuu bi'aɗi dow lawol laamu leydi adagol hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e joyi gam haɗude adol no yawtina ummotoɓe leyɗe mumen no paa leyɗe tubakoɓe tokkiranɓe leydi Niger kaden dude dun taikake ko hala fuder haurine wadani caka gomnati leydi meden e ardibe fedde leede tuba koobe miden mila ko joda haleji di fuuno kani gade no kuje kewde de reedu leydi ga himbe fu filla ummotobe leedem en o yewata no hani du wi'e dane tawabe leydi agades beedu nanama gan andude no wade ko dewtere sigila leydi mawdo kawjotodo filla o winde bi leydi fuudu no hani watta barke hundukum heba to jaccere fu wadu une non du e wande himbe leydi agades fu
il s'agit d'une question de préoccupation majeure pour la région
horejo gallure nyeme kanyo du hoji lawol gam batte latinde gallure ndu e fondu tudde ya wartaji bibbe adamaabe dun sabi ko o hoji o wi go fugi nan o deki jungo do dero o wi hada ma neddo fu wula mbudi e to fotti fu dun woni mbudi tundi di enda neddo takotan sun kadum cagal majjudu o haddi torkoji tutisede ko habbete e dabbaji fu yilade le nyaloma e der gallure nde enda dun du konda gam filla waddande ko yinda yaade bibbe adamaabe subako ni gungu muhammad dantani bandi min o yoy jo en torkobe o landibe dum won ko be ji e goldo lawol gol horejo gallure nyeme ati
wala ken lise problème beri
wallahi o waddani min sadorma mawdo der mun min buri kanjun du min jogori koreji amin tawabe leladde kawyari wala na wada ko nyamte jon on wodi du der gollangal neddo tawani nyamta lemu o waddana min ko yirnda min altilabe abdulla fu ko min gide makko ni non minen kai dum don faccana kimi lawal ko jangongol pamo mine himbe tawabe der ladde se hana ledde min choppi min chonni humin katta ko nyante deni o wi to min pilo le wuro min chonna ledde amin dum don sadorma mawdo o waddani min ko min jidi ni woni o accamin min chonna ledde amin le wuro gam der mu min katta ko nyamte
hartay na fahande agadez ni no woduno hono gollal ko watte do filla ko darto gorrat non warbe jo en ciudi batu majjum wada ma ga fuddude golle mabbe dum wadana la morde laamu to enda ayir nenene kay ko dan gollal no latingal fuddano ma ko dan ni ele dubi ne keme dubi ujina didi e sappo e nayi lewru october mudum waddi ko faar joni gollal gal fuddam mudum waddi ko fahande ni hono himbe amin je jewdu e biyetedo Boubacar Ousmane goto e latibe kay mon ko sigili dum fano wodi o andini bandimi anise Karimou do filla dum wonno be anni wadde yaade yeso.
Le changement est très notoire parce que
Valle wadi dermu galle bangere futo l'école jom en gorrabe tawa bangal kompintinol mabbe gol be gadana gol wala hen min ngadi hisago ame min dari ko dum wadi jamaare gam janginaabe e be janginaaka ben e be jewtita kambe gorrabe mabbe do cellal rewbe beynobe ben be dari wadi do majjundu sanem wodi du ibe gadda joda kale e dekirabe mabbe be ji ko na faka jaki lokotorore what is her name etay ka kamin kimin gadi ki mayu mayu rewbe o buytiri le agadez gam jon o rewbe be no nja lokotorore illulaw mana ko dombra e mun dum woni der lokotoroje de dum jewta dum fu
concerné
noni wantiri seyni jokka e leede yasin to enda liberia du konda ni chubaki horejo leedi wada ma ci kenya de enda ko watto himbe miliyodi di himbe ujinaaji hembre kay ngon ko je ngado hono chubaki enda dun du konda gam patta subaade hakkune himbe didon latibe du konda fileke lamu enda sektorde dun wonno faane pianodo bal mbietedo George Woya kanye faane didabo horejo leedi enda mbietedo Joseph Boakai ben don du kan ben don won ko tewtidi wakati mo kalte woni ko himbe andini woni andini ko himbe chubaki wadi na hanen ena wodiri yerno faar joni lami leedi gana kidde mbietedo John Mahamat latido kanye won ko ardi fedde CDAO ya ye wodi chubaki enan war ton enda tabintinama du konna do himbe hemre chapan enjoy funjayi chubaki enda nonni faware jontu konda ni hande de woni nyalande balde tatini enda ko duru won dendor tewtol tako bay mawki ki duru wobledi Niger won watta enan zender dum wono to wono durwire langalanga noni hande de en mbi en Kenya lasar nyeme kany e faware jontu konda difon ko fotti nyeme hebi jeegon difa hebi nay zender du konda hakkune mudum e tilaberi kay du konda be zender hebi joy tilaberi hebi tati dido du konda libondiray nonni faande subaka hande tawa kany du konda ye hebo jeddi dow difa hebi tati agadez tilaberi ye foto wi joy joy nonni faar jomini anna wiide himbe chapan jetto mom en durobe enda ni wakati mo kalte o enda ni ko heewi fu yehi ley nene ne ka ko heddo wi burta honnoga enay mako yottaaki no enda fadde wakati o enda yottaade do woni hono balde tati darnde nonni Fabare joni kenyande wonno ko fa hande hono nyalande dide berde do fille latol bal pelle burtude ittondirgol hono kandu kondan wada ko be gaddum du kondan ni tawa ma fa ne Sahel Sporting Club mo nyeme kanyo ye jaloy Irana mo Arlit didi e gotel Fabare joni sengo goto du kondan ni hono US Gendarmerie Nationale kandu kondan jale ke entente mo doso gotel e bolum ni se Allah jabi faddi jango asena wodi pottande nay nyande alal no wodi pottande didi
wandana HCR fedde leddi duniyaru hawjine fille ferobe leede mu en yaado e ferobe leede mu en tawabe dole leddi Niger
dum wandana HCR fedde leede duniyaru hawjine fille ferobe leede mu en yaado e ferobe leede mu en tawabe do der leddi Niger fedde de illa tati lewru me hitane duube ujunaji didi e sappo e jeddi singi gollirde mu agades
dum e fedde HCR de singana
fedde de singama da hebande ferobe be worde e waddande be balla
moy adete hano ferode leddi mu
neddo doggudo leddi mu de wawa so ider mayri ganno hulato torre dalila dinam lenyol mum nyumum ganno jahe parti nano jahe fedde jinganore himbe leydi na misali gan leydi mun no tawa der kunu na der sa dorna mawdango deni aferoy leydi ma fa awawa so ider mayri kan ada hulato torre da na misali gan leydi ma no tawa der kunu na der sa dorna mawdango to fedde HCRD no wawi wallirima lamba amin ni wadu polum jetati polum polum go'o didi lamba amin ni wadu polum jetati olum olum go'o didi noddude lamba o fotay credit fukin hakkiloma wala goddo fere ando anoddimi de anoddi gollo amin gom famtinte no gada ko keba balla
nan wantire har sigilaji ko darto studio kalangudu kondam beedi yaaji nede sabu joni wakati mo katon bar heddemi to enda ayeru kanye bankilare do kondan der gallon nyemay hon do radio mitedo challenge wanana FM no lamba chapande jene jeego e tobbere e jeegom har fila ko darto hono fa hande ni yewtere men pinno hande studio kalangu no tawa yerno biirno mi on do fila tariki laamu leydi sakwara wana to en region mo tila beri ndu konnan ko holloto wakati o won ko himbe sakwara be ngari joodi no kujje den enda ko wurugo inditira non ciagal mon du himbe hebe won ko joodi leydi ndi yetendi sakwara dum wonno ko fa hande bandimi Habibu Garba ko yaano jahangal to en leydi tila beri o yoy laami leydi en mbiteto sa Moussi, nani ko jabimo edo fila majju.
Les populations de Sakwara sont venues du Mali.
Lenyol himbe wuro Sakwara juwana Mali no wodi goto der mamirabe amin mo minyi dum gorko dilli e majjo der ladde. Kanko du o hoji lawol e yade filoade minyi ko fa o yita dum. To wakati ne o warno le wuro to Sakwara woni hande do den o jami nimbe sakobe ji anaimo neddo fu gondo no filo nam den be bi sengonga kambe no jia neddo juddo jondande baligi jurdo la sarafu e chog nyibi kambe musuru lade du orindi sumale ndia emun imo jencha. Ojoda kina nander mara. Ndeno ofili nimbe benje betuni noimo wakatino uwurtino benangimo. Ndundu na komauniko fili nimbe laso kokepi ngartirimo le uro. Nongo latori la mit uurongo. Ndene asili lenyol amin juwana na mali. Pechingu uro sakora wondungo hande gure maude sapo edidi. Gansakora no wendi kwata nimbe ujinaji laso kowodi. Tilaberi dai beri dai kaina tanganta sumari bayi tilakaina dididin jambala namari gungu e bonfeba wuroji di kan en tawa leila morde sakwara tilaberi kamoni wuro sakitingo kando singa kanana illunder dubi ujunere e temeje tati e sapo le wuro sakwara nga lami be sapo enayo kamben lontondir der lenyol ami miden godi gani zamo binji gani e mosi binji maido der hitande dubi ujunere e keme jeni e chapande jenai enai molo tule dubi ujunere e keme jenai e chapande jenai enai hande mido wendi dubi noga etati e lamu ronobe lefo lamu gang bipe lami be lami nobe ven gachagal maide aban komdo filo jorube sapo e goono kemi himpe njeto banda mokpiltimo kando hebi nimpe nayo ndeno minister hajine nder redu lady nden tabentini chubake kinko minka ilatimi lami ursako arahande
yone chef
non ko habaruji me fulful tili sa lawnde Allah jabi don habaruji fulful de jango sey wi ami accidan gungu Muhammad dan tani gam batte wadda habaruji hausankore assalamu alaikum balati jamali
sigilaji studio kalangu
der gallu nyemay
do radio amfani
lambaji hembere fm
agades
do radio nomad
lambaji hembere go'o e tabbere jenay fm
arlit radio ikokan
do lambaji chapande jenay e joy tabbere go'o fm
difa do radio amfani
lambaji hemre FM
doso do radio fara
lambaji chapande jene didi FM
filinge do radio muria talka
lambaji chapande jene joy tobere go FM
tilaberi do radio tebonse
lambaji chapande jene jedi tobere joy FM
maradi do radio garkua
lambaji hemre jedi FM
tawa do radio tambara
lambaji hemre jedi FM
zender do radio shukura
lambaji hemre joy FM